empilweni yam noma kunjani ngingena bani na noma ngikhala ngise izinsizini noma ngizama kodwa ku Kalanjalo ethembeni Ithandaza Ithandaza Noma ngizama nje Kungalungi Kalanjalo ethembeni Ngizothanda
Next thing you're on your knees